Masiku si ya kumayonse, it was just a usual day. Mwamene tinkali na lyonse, you don't know what's on your way. Amama eni uja, kalapansi ni kuje. Bantu si banzako, family ndiye yako. Mulungu pasokolo, mwana wangu uko kumvwa.
Lomba lero na uka mambo palie mutima uapa. Katilinga weze tawe kupwela shua. Gachita regreti mama, gachita regreti mama, gachita regreti mama, gachita regreti mama.
Tawi apita mweo kulia mama mwanisione.
If I knew you were leaving, I would have told you that I love you. Now my heart is just bleeding, I should have told you that I need you.
Banja niza sunga, mulungu pasokolo. Mauni na mfela, pembelo pasokolo.
Mutima uapa, katika weze tawe kupwela shua. Gachita regreti mama, gachita regreti mama, gachita regreti mama, gachita regreti mama.
These are last words that she says. These are last words that she says. These are last words that she says.
Music.com.